bafethu ngicela ningimamele sawubona sister isikhathi esincane ungimamele ngiyazi ubhizi ngento zakho indlebe nginiye cela isikhasha ngichazele Eva fez kahle kahle ngikho right mina Eva fez kahle kahle ngikho right mina Khona into engihlobayo khona into engidla ngaphakathi mina kahle kahle mina ngikho right Khona into engihlupa Ente ngidla ngaphakathi mina Yebo fethu Obaba moya mshaya uma Yebo fethu Obaba moya mshaya uma Yazi baba Isandla sakhe siyashesha kuma Ente ngidla ngaphakathi mina Yebo fethu Obaba moya mshaya uma Yebo fethu Obaba moya mshaya
Isandla sika baba sisnacks Sfaka igroza nempamo Umkhonto ka baba ukhomba ekhaya Ugwaza umabhodi emqolo Ifather fika mina ngiyazi Ngizalwa ingane esebenzayo Akukho mnandi eplezini Le forum yagcina ukuhleka ngomkhulu Silala singalele kulejele nosisi Sifisa ngathi baba ngafa Makasobu strict Makadaki ukhahlela ingilo sethu ngesiphule esinodaka Uthando mina ngilazi Ngimthanda kanjani omunye umama Owamelotsholwe ngenkomo zosizi Uthando lika baba Lusnacks Uthando uma wakhe Owamulala ngeladresa nembobo yekapere Umabakabaka edining room ebusuku Uvika iy'nqindi zenzondo kababa ngomthandazo Makamkhahlela ubambezela ngefremu yesithombe somshado Ulala ngehlela iyi-1 Lo mgodo oyihona ngiyasesandleni Ukuphupha amathanga wedudla zakamayimali Mangithi mamama ubalo sisidoshi full pente emotweni Mama mithi thula mntanami engakuzwa Esandle silonde semqolo mama mithula mntanami Ngolevazi omlungu emsebenzini Mamama wawuphaka chrome Wamehla kabovu bokhala mama mithi nix kanjani boy Ngilale late ngiphethwe amehlo Ilo muthi oshukela kahle kahle Ila maspeks engiwafakayo akusukuwe yimi mntanami Wabophisa ubabagubophisa igrosa Sandla sikababa sisnacks